Maybe I'm too good to you. You take me so for granted. Open your eyes and see. You'll never find a better lover.
Original black man called our Genesis. Na kama tu Genesis, manyoka ndo bado ma nemesis. So niko strapped, ka friends wana benefit. Na hewa ndo remedy. Msoto ndo enemy, mindo kusema ni rapa ma melody. Bazu napewa ni koko na felony. I'm running this shit by, literally jogging my memory. Mr. Kinweke category, but kani master take we ebony. Kasi na uwezo mi basi ni nani ataileta vile na ileta. Easy level ni heavenly. Yo negative energy kana yo mbali ujione. Capital City na meza wa shamba wanapotea. Mini kishashika mikwanja na wachorea. I'm big enough Peter G bouncer. Ana Romeo na zikishashika ni blanda. But utazoea. 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 Ukuma gangsta utembea na escorts. Prado tatu zimeashwa matasa hizo mina shikwa juu ya dreadlocks. Na ufisadi ndo inahitaji effort. Kuna tension na corona imemaliza pension. Tukipula putwe ni mateso. Babylon itakulwa na ghetto. Mini kwa job na ileta tu rovle inafaa kutoka. Unamaliza chuo ukingoja kusota. Ni wapi unajua dikizi na garanti kupata job. Ni maybe ka unajuana. So kwa matembe na marijuana utapata vijana. Na hivyo ndo kuko do Nairobi City na meza mapasta. Wanapotea. Mini kisha shika mikwanja. Na wachorea. I'm big enough Peter G bouncer. Na Ana Romeo. Na zikisha shika ni blanda. But utazoea wako za kisos.
Utazoea. 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 Utazoea.
Kwanga grown, siku siki ukiongea niko zone. Apo sling ina shine kama chrome. Na kwa scene na ingianga kidon, kidon. Siko late, train anza nikifika kwa gate. Na pull up na gari 28. Orders drunk pekendo ana relate. True stories exaggerate. Unashindwa kukata. Unashindwa kukata. Beat ina banja, streets na tambua. Price ina panda. Na kwanga grown, number one do mali na belong. Kwa po June measure vela ina pong. Kabla upafu shajua tu ni strong. Na ni strong, shaka form. Bank account ya check wanda perform. At the top kuna kuanga ku lonely. Ukwa loan, unombwa tu loan. Bada ya loan.
Bada ya loan.
I'll do anything for your love. Anything for my woman. Anything for your love. Anything. I'll do anything for your love. Anything for my woman. Anything for your love. Anything. I'll do anything for your love. Anything for my woman. Anything for your love. Anything. I'll do anything for your love. Anything for my woman. Anything for your love. Anything for my woman. Anything for your love. Anything for my woman. Anything for your love. Anything.